This is the My Hitting FM podcast. Omang, thulaganyo ya tlhatlhelelo ya tshimologo, tsweletso ya bo Afrika jwa rona. Ikitse gore o tswa kae le gore o ya kae.
Omang, in this concrete jungle of conspiracies and propaganda. Omang, in this bottomless pit of lust, rape and AIDS, of moral decay, father rapes daughter. Omang wena, in this world of politics, bush tripping for oil, plenty innocent lives lost. We remain the features of the pregnant beasts in these perilous days. Omang mo Africa, in dark, dark skin. Are you media and press infested? Are you African American, European African, or African African? Karagore Africa for Africans is the order of the day. When that order manifests, Odowela Kai, who are you? You need not be undecisive in the valley of decision. You need to find the God that's in you, assess and reassess. So when I ask Uma, Ukhona kumbuza. Omang mo Africa.
Omang le Ras Pablo la bone mongwe le mongwe magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa fela mo Mahikeng FM.
Omang mo Afrika.
Dumeke sa Africa wena morati le molatedi wa Mahikeng FM 96.7 megahertz in stereo si kokotlelo sa lo a go ina ke Ras Pablo wa maloba le mabane thulaganyo santse le yone ya Omang mo Mahikeng FM 96.7 thulaganyo leng gore re seka seka ebile re le ba jalo le morago la rona re le ma Africa ga ke batle gore history ga ke batle gore history ka gore ke le a dingwa re seka seka jalo le morago la rona gore rena tota re le ma Afrika re tswa ka ebile ke ntse leng gore se re dira ma Afrika a ke ka re ma Afrika ka gore re bantshonyana kgotsa re ke ka re ma Afrika ka gore re tsaletswe mo Afrika kgotsa ke ka re ma Afrika ka gore Afrika e tsaletswe mo teng ga rona ke ka mokgore nang disanyane ka kwano jaaka re tle re ka re ra ithatlhoba batho ba tlhobaela ka gore tota mo dinakong tse di leng tse re tshela mo go tsone tse tota go matshosetse go bona mo Afrika ka simola nna jalo disanyaneng a seka-seka jalo bo Afrika ba gage re thankgolola jalo kgwedi e ya lwetse maruwa lwetse pula kgwedi e leng gore re a itse gore e betswe ko thoko jalo jaaka kgwedi e leng gore simolola jalo series tsa ngwage tsa diketeko tota tsa ngwage motsho ke tota ke kgwedi e re le mo gone le gore ke e leng gore jalo e supa jalo e simolola jalo ngwaga o mošwa wa mo Afrika ke ka mokgwa o gompieno jaana nna le wena re tlile go bua jalo ka calendara ya rona ya Afrika calendara jalo ke ga kitse gore nka e ba jang ka tsela e leng gore re ka e tlhaloganya ke go banka ngwaga nako go arrangewa ga nako ga nka e ba jalo mme go botlhokwa jalo gore jaaka ba bantsi ke a itse gore ba itse gore kgwedi e ya lwetse September ke ngwaga o mošwa wa mo Afrika mme ga re itse tota gore goreng ebile ga re itse gore re tsamaya le mo ngwageng wa mokae ga re lebelela jalo calendara ya rona ya Afrika mme ka kwano re nna le Tautau Haramanuba yo elong jalo the grand master wa the Bantu order elong gore dilo jalo ka semo wa sa ma Afrika le le morago la ma Afrika go tswa ko galowe e semo wa Afrika bo elong gore re bofilo jalo ke history ya maloba ya bokgoba le bokoloniale ka gore jaaka re itse gore bokgole bo le bokoloniale tota ebile ke tsone tse eleng gore di ile di a senya jalo botshelo jwa rona re le ma Afrika jalo o teng ka kwano e medisanyane o mo ya ditiro tse dintsi tse leng gore tla di tsamaya jalo tsa South Africa tsa community ya Rastafari jaanong re tsile nako re gompieno jaana jaaka go aka the Gregorian calendar ke tse re Gregorian calendar ka Setswana ke go era ke go ibitsa eng mme ke calendar ya seeng ra jalo gompieno re ke the 1st of September ke bontse ke tsbona montle mo batho ba tshelana ka metsi one of the most scarce resources re sokola ka metsi go motlhabeng ka go gaeka kwa gona metsi mme batho bona santse ba tshelana ka metsi ga ke itse gore ke batho ba tshela go le ha tshele femo le gore gompieno go bua ka climate change mme the 1st of September e betse go thoko jaaka spring day e le yone tshimologo ya setlhaseno sa spring letlhabula ga e le gore ke ba sentle ke letlhabula ke ka mokgwa o bonang batho ba tshelana ka metsi ba re go a fisa yaanong jaanong rona re lebelela mo ka ditlho la rona la South Africa o emedisanyane ka kwano thautheoga Ramanu bere ke mofe nako e gore atla kgona jalo go ka dumedisa gore tle re tle re simolole puisano ya rona ka kwano re thautheo ga Ramanumba re wa amogetse mo seikokotlelong sa loago seikokotlelo sa batho ka batho ka dumedisa bareetsi ka kwano raetso
ke leboga Ras Pablo le bareetsi ba sealemoya sa gago le maAforika le baTswana ka ofela ke re pula e re nele
Raetso ko ntleng ga go senya nako re bua jalo re lebeletse kgwedi ya Lwetse mo Setswaneng ra re ke Lwetse re go laleditse ka kwano ka gore tota sentle ra itse gore mopedi jaanong sepedi le Setswana di a tumalane thata tota ka puo the first expression ba re tlhagiso ya ntlha ya ngwao ke puo jaanong puo tsa rona di matara yaanong go botlhokwa gore jaaka motho o nang le kitso re tle re utlwe ka leleme le e leng gore la tumetse le la rona gore tle re kgone go tlhaloganya sentle re sekaseka kgwedi e ya Lwetse jaaka ke setse ke kaile ke re mo Setswaneng ke gore maru a tla a Lwetse pula yaanong ke setlhaselong ke kgwedi e leng gore pula di tlile go na jaanong naga e simolola e nna ntle e talafala re nna le wena re bue ka calendara e ya Africa jaaka re itse gompieno jaana ne ke setse ke kaile ke re dirisa calendara e bidiwang the Gregorian calendar ga jaana ga ise ke itse parologano between calendar le almanac mme ke a itse goreng ka re gona le parologano teng o tla re fatlhosa teng fao jaanong a re bua ka tshimologo tota ya the African calendar ya Africa calendar ya rona ya maAforika gore e simologile yang gone tlhago ya teng its nature ntse jang ka tlhago ebile ntse le di-patterns tsa teng e ikadile ka mokgwa le tsele ntseng jang
ke a leboga Re Pablo le bamamedi ba sealemoya sa gago kgwedi ena ya Lwetse ka sepedi ba re ke Lewedi and ga re ya tshimologong ya rona maAforika particular le rona le marasta rata go simolola ko Ethiopia gobane it is one of the kengwe ya di tulo tse di leng teng mo lehatsheng tse e leng gore le borra le borra science ba tlhagisa bopaki ba bophelo ba pele gore the oldest life is found where ke mona re fumana lesapo la Gilgamesh magoa ba mmitsa gore ke Lucy 3.2 million years ago so gore re tlo bua ka history ya rona ka ngwao ya rona go boela morago 3.2 million years ago ko Ethiopia ko re tswang teng new year or ngwaga tshimololo ya ngwaga ke ka di 11 tsa September kgwedi e bitswa mascaram now how we tlhagisa tsagantle because rena re sebetsa no ka Gregorian calendar gora gore ko Ethiopian calendar the beginning of the year is September 11 ga re tsa mo Gregorian but the original writing calendar thing is September 22nd which is what Njweba is saying for the spring equinox. The only time, yeah, the only time we see who the motsegare dileka.
Dileka.
So, Timo Basimulu Zindeng, but this time, Molover will see who the motsegare dileka. Kimo Resimulanteng, Kimo Khweke, Kimo Jara Isimulanteng. But, Koshebile, Kobaneng September, ki spring. Ke nako e leng gore dilo di a spring out. That is why le ka sekgowa madinyane a rona ba tla re ke offspring. The product of spring. So it's a product ya spring. You are offspring of a human being, offspring of a plant, offspring of an animal, is offspring. Mara e le gore also batho ba ne ba na le nako ya bona ne synchronizetswe ka nature ka tlhago. So batho ne ba na le ntho ena ba e bitsa gore ke di-mating season, season tsa go mate. Nna le wena ga re ntse re tla re gola ne go na le ntho ena tshola re banyana ba ba bolela gore e le se ka a tumela basimanyana ka September ba tlo le 'ira pregnant. Because that is the time, that is a mating season. Ke nako e dintho di-plant di spring out, di-seed di le fertile, ke nako e banna di-seed tsa bona di leng fertile, so ke nako e diphoofolo le tsona di leng fertile. So ke spring. So it is ke ka this period ya spring ba shebile tlhago ba rona gore ke nako e dintho di simololang. Ke nako because nako ya bona, nako ya rona le setso sa rona se tsamaya ka tlhago. A ge o tlhagisitse gore ke ntho e re tswang le yona ko galowe. So now again re bue yano mo re bua ka kgwedi no gore 22 September spring equinox ke nako e bosigo le motshegare di lekalekana. And then yano re tle re bue ka letsatsi. A ke re rona mo re ka Gregorian calendar ye o ihlasise yena re buang ka yona e re sebedisang ye ka sekgwa. Nako ba rata go isimolola ka 6 o'clock, like go seng ba tla re ke 6 ga no yana go thwe ke 6 mara
tsibo a simolola ke 6 a simolola ka 6
ya mara empa badimo ba rona ne ba re ga maitsibo a simolola ke 1 e ntse le yalo le ko Ethiopia e so change ke 1 the first hour of the darkness. Kama ge di re motshotsholono ge ne bomphatlalatsane na le ditsamiso di tlisa meso ga le sedi le simolola ke one. It is the first hour of light, and then manthapama is the first hour of darkness. Awara ya pele ya le fifi, awara ya pele ya le sedi or ya ganya. So, and all of this is natural because it is only kitlahoro usimule kubala busiku bukadile neng busiku buka simule ka 6 o'clock. What happened to this other hours before? This other 5 hours kweza halangazola, which form part of the day or form part of the night? What happened to them? Are they not counted? Hadibadi. So badimo ba rona bagolo ba rona ba ne ba simolola nako e e simololang ka yona. Lefifi ga le simolola ke one, lesedi ga le simolola ke one, ga bosigo le motshegare di lekana ke new year, and then ke mphela e bitsa spring equinox. Dipeo tsa rona tsa batho tsa diphoofolo tsa metlhare tsa tsotlhe dintho tsena di ba di simolola yanong di le fertile, ke indication, is a natural indication ya gore we are now in a new year mo go ngwago moja. So ya batho ba tshelana fela ka metsi no ba senya metsi, ha e so be spring. You know, hey.
Yalong moretsi go gaya ka ipotsa gore ga gote ngwa go mosa o diriwa jalo ke the spring equinox ya ka we tlhalositse gore ke ha busi go le motshegare ditsimo la go lekana le go lekalekana tla ga kologela jalo wena moretsi gore re tswa mona ko nya mariga jaano bo marigeng tota busego bo botelele motshegare o mokhutswane jaano ke yone ya go simolanong dinako di simolola di lekalekana ke yone the spring ke yone ngwa go mosa o jaano re ya kopele raetso kgwedi e re le mo gone ke September jaaka ba re ke September ke di one tsa September a le rona mo calendareng ya rona ya South Africa kgwedi ya lwetse a e simolola ka lone letsatsi le la gompieno le kgotsa dikgwedi tsa rona tota rona di tsamaya jang
kgwedi ya lwetse e tshwanetse gore e simolole ka di 22 tsa September. You must remember gore rena ntho after ka morago ga bokolonial mosebetsi wa rena ke go translate colonialism into South Africa. Yelo re nka September ra re ke lwetse September is a silhouette a silhouette wa bona ga e bue ntho ke leina la motho ke Septimus Africanus or all of these people like Augustus, Augustus Caesar, July is Julius Caesar. So ke dikgwedi tse di bitsiwang ka mabitso a batho rona di bitsiwa ka mabitso a tlhago la ko tshe gore maru a rwele metsi wabo so ntho ena e tlhalosa motsamaya wa tlhago because ntho tsena di buela taba ya society re tswa mo yona we came from agricultural societies so pula di-calendar tsa rona dinako tsa rona di tsamaelana le di-activities tsa rona like agricultural activities pastoralist activities go ntsha ga dikgomo go ile nwesa dikgomo metsi all of these things di counter nako ya rona ke calendar ra rona it is based on our natural activities dilo tse ne re di etsa ka tlhago ya rona so therefore ntho e etsagetseng kore ga bo mofate ba fitlha ba translate calendar ba ene ba etsa re dikgwedi tsa rona di fit into dikgwedi tsa bone just like the Gregorian calendar I think it was in 1752 or 82 ke ge translate wa around that time I guess the most they were like I said properly but it is around that time that the Pope a change a calendar into the way nelikati before that never said this you go back to Julian calendar which is another Roman calendar named after Julius Caesar so this one in it were ka mopapa Gregory so ba change dinako go suta environment ya bona mo batswang teng meetlo ya bone di festivities tsa bone di festival tsa bone di ntho tse tse le re di botlhokwa for bona mara because of colonialism it meant to say that the people who are getting colonized are subjects so therefore they are subjected to whatever it is of interest to them and o gopolo rona ge go tlwa mo go rona ba itse they are coming to Christianize us and to civilize us. It meant to say go tlo change wa semoya sa rona go change wa lengwao ya rona
le setso sa rona
go tlo fetolwa setso sa rona go fetolwe history ya rona go fetolwe everything ya rona because ba itse re ba re shaba ba re we are savages so re tlhoka gore re kenyiwe bo kreste le bo western
jaano mo nakong e re tshelang mo go yone tota go a ke bue ka calendar ya South Africa a ena le tshusumetso mo matshelong a rona gore dikgwedi tse re tsalwang mo go tsonetse a dina le ka mokgodi tshusumetsa matshelo a rona ka teng ya ka re bona gompieno batho ba bua ka di star sign di horoscope o kre batho ba sheba ba re no libra ke batho ba ile gore ba makhakha kgotsa batho ba ntseng yana le yana ke dira sekai ka gore libra ke batho ba ile gore ba tsetswe ka in a particular duration ya dikgwedi yana a le rona mo South African ga motho a tsetswe ka lwetse ka kgwedi ya lwetse a gona le ka mokgo go tsalwa gagwe go mokgoding go susumetsang jalo botshelo ba gagwe
wa itse ga e yalo and e ka sere yalo and it can be general ka batho ka ofela one thing for sure ka motho ke gore each one of us we are unique. Each one of us we are different. And no one is a repetition of the other. Lima twin, they are not a carbon copy of each other. They're just twin, you know. And then probably baba ngoma twin through socialization, but abona bile ba para ka go tswana or ba zama bhiva ka tla go tswana. Kids baba ngoba lo banana ba teng ba batla gore ba ratelele monno yiwane it is into ba ke socializing ka yona but it is not something that is genetic and therefore o tla connect le godimo le di horoscope le astrology le di zodiac number one. Number two, re sebedisa a wrong calendar yelo re ga e natural to ourselves.
Yes.
So therefore like for instance no ke e sense ba ile January ya go Ethiopia or ya South Africa no. And then when your horoscope is synchronized ka January ya go Rome. You know, and that is why most of the time in Tshwana I did win need but because of re batla go dumela re batla go dumela so much wa bona we trying to push ourselves towards that to say no yeah these are my characteristics and so forth so it's another one sophisticated guesswork but the khai and it can be because kilways you know ke different calendar system. And reassure it simula from spring equinox. Bila khaiso simulelo. And then re amakala every now and then mariga spring ya rena marena le bo winter ka mogare ya bata. Like le no more lending mo ke limpopo mo gwa chisa mo wa re go giane. Abo ke plekete lo re di a chisa mara wa bata. Wa bona. So and if le re nele spring ngaba go sabate like lo wa bata go you know go gona le that characteristics tsa winter and o tsho rona calendar se se go gape ka calendar rona it was not based on numbers mabona it was based on it was not mathematically based it was based on the season if it's a rainy season whether that rainy season is going to take 40 days then you'll have a 40 days month. Or it's going to take 60 days, then you'll have a 60 days month. Because it was based on the season or the activities. It was halang around that time. Kidi pula or king. But now we're subjecting ourselves to something that must be mathematically exact. If la kadi 31, whether that season if it is or not no because of kirite 200 August but you still see dust all the way into the mid September usually it tries to go to August
so
the problem ya synchro the synchronization that the whole thing is not synchronized the same way
gore botshelo ba rona ga botsa maisane le ka mokgo calendar ra tshwantswe tsa maika teng
why is botshelo ba rona babu sinze gagolo. Mhm. That is why every time ga re tlhatlhoba batho ba tla tsho ba. That is why every time ga re bua serona sa rona ka serona e ba le botata wa bona ba re sinze gagolo from diet dijo calendar matsatsi nako wa utlwa. So go na le ntho tse ngata tsa rona tse e le gore ga di tsamaye sentle abo
ke ka mokgore se re kgona go boela se Afrikeng ka gore tota le nako ya rona ga se ya rona
le nako ya rona se ya rona ba re kadimile yone.
Wena moretsi wa Mahikeng FM na le 6.7 megahertz in stereo ke buisana ka kwano le Grandmaster wa the Bantu Order of Rastafari ke bua ka kwano le Thau Thau Haramanumba Master Thau Thau Haramanumba re bua jalo ka calendar ya South Africa jaaka re thankgolla jalo kgwedi eno go aka the Gregorian calendar ering gompieno jana ke go simolla ga kgwedi eno ya September e leng gore e betso jalo go thoko jaaka tshimologo tota ya setlha seno sa spring e leng gore rena ra itse gore tota ga setlha seno setla setsena ke setlha se leng gore super jalo gore ke ngwaga o moša ka gore sengwe le sengwe se nna setšha ka kwa jaanong ga e le gore o batla go tsaya jalo karolo mo puisanong ya rona o latlhela tshware legonyana kgotsa o na le sengwe se e leng gore o ka leka jalo go ka se tlhagisa nomoro ya rona ya WhatsApp sa pelo le 0647290819 0647290819 ke yone nomoro ya rona ya WhatsApp mo e le gore o ka le wena o ka fatlhosa fale le fale Master Thau Thau jaanong mo calendareng e leng gore ra e dirisa gompieno jaana go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ra diketeka e le meletlwana ebile re ebetse ko thoko ebidiwa di-holidays ke ka dira sekae jaakaka Easter e leng gore go le gantsi re tle re nagane gore tsamaisana le sekeresete kantenya ke keteko ya magerika ke keteko ya modingwana wa bone o bidiwang Esther modingwana wa fertility jaaka ba tshwana le rona le bone e le batho ba medimo e mentsi jaanong ka nako eo e diragala ka April go le gantsi ke a bona dediso ya go na le accident between yone le Good Friday mme ga se dilo tse di tsamaisanang re a itse le gore ke ka mokgwa o ba nang le di-Easter bunny di-Easter bunny tse di super jalo gone fertility tsalo ga nka e ba sentle le mae di-Easter egetse ra itse ra ela o bona le gore re gona le botshelo jaanong ra itse gore festival eo e le gore gompieno jaana ke holiday ya rona ebile re keteka re sa itse bontsi ba rona mo Aforika gore tota goreng di-Easter ege goreng di-Easter bunny goreng Easter ke eng ke mang jaanong re boela mo calendareng ya rona ya mo Aforika a le rona calendar ya rona ya Aforika e na le diketeko tsa go tshwana le tseo tse di tshwanang le bo Easter jaaka re bona le tseo ke tsa seeng tse e leng gore re tsentswela mo go tsone re sa itse gore go iragalang ka tsone go na le diketeko di tshwana le bo Keresemose tse e leng gore le yone tota ga re itse le New Year ya di-one tsa January tota rona re a bona gore ka dirisiwa ebile batho ba bantsi kgwedi eo ya January ba e betse ko thoko yaka kgwedi ya luba ya tlala ya go tshona ka gore tota ga gona phetogo e kalo ga gona sepe se sentšha se se bonagalang jaanong mo calendareng ya rona a le rona re na le diketeko tse dintseng yalo gone ga di le gore ke teng ke tse di bidiwang mo bang
rona ga re na diketeko tsa medingwana go tshwana le calendar ya re sebedisa the Gregorian calendar ye le gore Mantaga itse ke letsatsi la modingwana wa ngwedi Monday Sunday ke letsatsi la modingwana wa letsatsi Tuesday ke letsatsi la modingwana wa misa gore ke Tyr these are the Scandinavian and the Norse gods or midiwana ya the Scandinavians and the North and the Northern Europeans. Bo Odin, Wednesday's Odin, Mudimwa, the Vikings and all those Scandinavian tribes. Bo Thursday ke Thor, Mudimwa Khadima, Friday ke Freya, the goddess of sex and so forth, and Saturday's for Satan, the planet Satan. But now for another story, mosupologo go ra gore kwa simulla go fitlhela ka mokebelo mira gore re a ketella ya kebela ya mokebelo so and ga o sheba ye ya rona calendar ga ena Sunday you know it is Monday to Saturday ga ena Sunday and ga ka ba botsa ma Africa go tloga Cape to Cairo Morocco to Madagascar or what is the African name for Sunday Haleyo. And mo le linteng li na le la Sontaga la se Africa la la Sontaga ke le adiwa or le hlalosa something that has to do le batho ba kile le lona letsatsi le like ka Setswana go tla tshoke la la
tshatsi la tshipi go na re ke letsatsi la kereke
la kereke o ka ke ya lo rona a rena kereke re tsena kereke so harna abo so njore na le ona fela ke gore re na le mo supulugo go fitlela ka mokebelo abo we have the beginning and the end and then from there go bua gore no la bobedi gore re ke letsatsi le latelang le le supulugang ebe la boraro be la bone ebe letsatsi la botlhano and then ebe la mokebelo so mona re bua ka calendar ya matsatsi a beke ale tshelela 6 days e seng 7 days e re sebedisa and re bua ka matsatsi a lore it is based on the numbering of them not on the gods dingwana like it's that ye re tshola mo Roman calendar ye re sebedisa and then go ya go di kgweding ga gona medingwana ke tlhago go bolela fela gore ke phuphu ke lwetse wa bone e tlhalosa fela dintho tse di etsagalang go ya ka setlha seo
bo sete bosigo a e le mariga ka June ke sete bosigo ka gore
o sete bosigo bane
go na dikobo
a gona dikobo go a bana wa bone wa bone le ga o tlo o tlo ya ko dina le ding wa bone gore go ba le bo kopa dilaletso bo mphatlalatsane bo motshotshonono mo rena dina le ditsa legodimo a gona the Aquarius Pisces which are different animal symbols which represent gods in that particular cosmology of the Greeks. So, and it is things like this that you want to say, gore di tswana ga di tswane, and le value system e replace on matsatsi, dikgwedi, ditlha, calendar ka boyona ga di tswane. So therefore gore gore ge rona ge re tlogetse tsa rona re nkile tsa batho ba bangwe it means we have put away our values, we have put away something that has a meaning for us, that has a value for us, to something that it has no meaning, it has no value. Ga re itse tlamehile o etse di-research pele and then le ga o e fumane it's nothing that you can relate with, it's not something e le gore o kgona gore o itsalanye le yona we utlwe o utlwisise.
Moreetsi santse re le ka kwano re bua jalo ka calendar ya rona ya Africa re le mo kgweding eno ya maru a lwetseng pula kgwedi e leng gore ke thankgolola jalo ngwago o mošwa wa Africa jaaka re bona le rona ditlhare di simolola go thunya ko ntle sengwe le sengwe se simolola tota botshelo ko ntlheng re na le ka kwano le Master Tautau Hara Madumba motlhatlheledi ka ko the order ya Bantu ya Rastafari re bua ka kwano ka calendar ya rona ya se Africa Master Tautau gona le ka ko Mpumalanga ka kwa ko go bidiwang ka ko Inzalo Yelanga ko e leng gore ga re tlhalosa ka Setswana ke ko letsatsi letsadiwang teng a o ka re tsa fela Inzalo Yelanga wena moritsigano sa itse bidiwa jalo ke calendar ya South Africa ya maje a o ka re tsa fela ka le morago la ka ko Inzalo Yelanga raitso
Inzalo Yelanga ke pleke ye ka mo Mpumalanga magwa ba ibitsa Mahwaba Ibiza Adam's calendar. Now, and then Gasinguni Bari Inzalo Yelanga. And then Kasi Suchuki Kinzwanatan.
Kunzwanatan.
Kimuli Tazilis one day. I recall the Tazilis of Pumala, era or Haulequa, Ka di 22s. Kadi 22 sing o tlo bona this lining ya spring equinox o tlo bona tsalo ya letsatsi actually silimosena bomkhulu ntsingisa and the empire of Kemet bana le eto le ba le rulagantseng go tlo iwa go I think about the 2021 and then ba tla ba ba kempile go seng go tlo bona letsatsi ga le tlhagella ko Inzalo ya Lange or ko Ntswana tsatsi ko letsatsi le tsalwang teng. So now ke tse dingwe tsa di landmark tse e le gore badimo ba rona ba di siile mo le bagolo ba rona ba di siile mo tsa go bontsha gore letsatsi le tlhagelela jang or new year actually ke mo e leng gore bo tlo kgona go bona ngwaga selemo se setšha ga se simololo so ke di natural what they will call the it is more like natural telescopes or horoscopes telescope actually but it's a natural aligning ya maswika that you only get to see that alignment ge letsatsi le tlhagelela as a that the credo motho a e bitsareng tsalo e lang
jaanong
and again le yona utlwa no magoa ba fitlhile ba e fumana ba bitsa gore ke Adam's calendar ke calendar ya Adam and Adam a sanka dula mo Aforika Borwa labo Adam ga se ko Mpumalanga ebile ga se Motswana ga se Mopedi ga se
mo Afrika
ga se lefatshe ngabo ga se mo Afrika empa ga go fumanwa dilo mo di bitsiwa gore Adam's calendar because this is the same colonization ya science ba etsa ditiko tsa di placenta ba batla go itse gore ba shebile dipopelo gore na basadi kaofela ba leng teng mo lefatsheng ba tswa ko kae ba re ba fumana gore go tsiwa go mosadi wa pele mo lefatsheng they trace her back to Central Africa around 300,000 years ago. And then a scientist by the name of Rebecca Ken abaetsa ditiko tse wa University ya America ka 1994. Ga ba fetsa go conclude gore basadi ba ba leng teng mo wena ka le China re ke le goa gore kae ba tswa ko mosading wa motho montsho. And Mahwa ba fetsa ba re no is the African Eve.
Correct.
Ba re ke Efa.
Efa wa mo Afrika.
Ke Efa wa mo Afrika. So, ke process ya colonizer knowledge, information, science. So, a khono o shebe ntwe originally for what it is, like Inzalo yelanga, ntwana tsase. A khono a go le re o shebe ka mogho e leng ka teng ya empa o e bontshiwa ka boga o mongwe wa se khuwa le sekreste le sekolonia so these things now the answer a question no e botsa di horoscope ya di zodiac gore do we correspond with these things no you can't wa bo because it's an imposition ya something else.
Jaanong re setse re le mokganyeng ya Inzalo yelanga Ntswana tsatsi go letsatsi le tswang teng re ka botsa potso fela gore karolo ya letsatsi le ngwedi mo calendareng ya South Africa keng ebile nka itumela ga o ka ama kganya the concept ya the son of God go itlhalosa gore tota the son of God etswa kae sentle sentle.
The son of God ke letsatsi la modimo, S-U-N, not mora modimo,
not the male child.
Ntjena is from what they call astro theology. Theology, it is based on astrology. Every chapter in the New Testament, ebuanga Jesu Kriste, kawi bapetsa le letsatsi ya fita. Every name bapetsa le letsatsi, every name ya Modimo ya fita le yona. Ya tsana mo. Baba. So the name Most High, Ibukalitati ka 12 o'clock at its highest point.
Yes.
Now you must remember gore ba bagologolo ge ba bua ka Modimo in the sky ne ba bua ka letsatsi. And but ba bua ka natural science ya gore ga go tsena letsatsi ya go le ba le bophelo mo lefatsheng.
The science lone e bua yalo.
Yeah, so therefore, when the sun rises in the morning, they saw it as the Son of God. Others mark it the Sun God. And then, yare tshwene ga ile sheba, ga le tlhagella o seng, e be re ra e goeletsa. Ba re ke sokombekara, ke yone amogelang letsatsi. So, because it's when it's about the music, you hear it every time. So, they are rooted. In just another third year, are relevant. Reduce the poor fall. We try to imitate the animals. So, from Mabiso Arona, that is why most of the totems Arona, you know, Mufuking, totem Harakim Mutla, Mohatla, Totem, you know, Kimina no Kunda, Totem, like a no, Kuki Pocupine. And then Honaleba Taung and so forth and so forth. Because interesting at the 30 years are the one to a giddy for. So the Horapela and then Horapela or Elalita or what they will call the sun worship. It was based on Hosheba Bujitwini, Didutimo, and then hence the symbol Yatini, Ilitwini, Imelinita, Timokodimo, Hosheba, Kakeme, to go Egypt. So, whoever the Son of God, Ilitama Mokodimo Hamesi, or Muramudimu Samahodim Hamesi, Tababuika, a person literally, Babua Kalitati, Kaulishabiliko Nukin. During sunset or sunrise.
E ka re le mogodi bo gametsi.
Le tsama mogodi bo gametsi. The different titles some di mo like ke tshilo bo Amen Ra, Aten Ra, Atum Ra, ke different positions tsa letsatsi mo dilenteng. So the idea and the concept of the Son of God, it originates from letsatsi la Modimo. Go ba ntle le letsatsi ga gona bophelo. The plant the ashwa, but ashwa, everything else dies. So by in the center of the universe is the sun. And this sun kilon kena mudim. So the most high at its highest point. So now this is within the framework of astro theology. So but now because of onali but for the is a mutufat, anthropomorphic, remotufata, tozingata. So now, mutufatu, in the Bible, is what they call Jesus or the Christ. So that is why everything, the 12 disciples, you know, keep the 12 houses of the sun, where the sun passes through 12 houses. What they call the 12 disciples or the zodiac Leo up until to Virgo. So those are the different 12 different houses of the sun. So like again, sure, everything, particularly in the Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, how is that? Anything ibuanga Jesu, yafita more. Hence, within the framework here, astro theology, Christ is a Pisces a savior, or is a savior of the Pisces age. And then again, utabona ori, I'm the fishers of men, ona fe baba to the chapite pedi di lo taro. So now two fishes are symbols of Pisces.
Pisces, yes.
Baitse baba tla cheleta le kgetho are tsa mollong ka di fishi mo le tla tshola cheleta ka momolo monga yona ba re baba tla a symbol ya gore ke morwa modimo are there will be no sign given unto you except the sign of the prophet Jonah, who was 3 days and three nights in the belly of the fish. So it's fish symbolism throughout, because it is characteristics of the Pisces age that he existed in. Again, it speaks to a calendar of a particular people.
Yes.
Well, so, ahona Messiah without calendar. Le rona, ha re tlo bua ka tsa rona lo, re tlo bua ka bo moshanyana sengkatang. Re tlo bua ka bo motshotsholo morena tla le ditsa le hodile. Re tlo bua ka o di gomotsa re tla sa sheba botshabela. Re tlo bua ka ganyalo di mo le lefatshe. So there is no your salvation without your calendar. So from we've lost our calendar, we lost our salvation, and we adopt another people's salvation, and then that is where we find ourselves stuck up with Jesus Christ.
Re garela fela mo nakong e khutshwane raitso gore ntota go ne go le botlhokwa gore ba re gateledi le our colonizers ba fetole jalo kalendara ya rona ba ntse gotlhe gotlhe e be ba tsamaka ya e be re ba dira re tsamaka ya bone gompieno jana.
You see, we have to be out of our mind to be colonized. We have to be out of our natural selves to be ruled. Otherwise, that is definitely this emphasis here, know yourself. You know, self-consciousness, self-knowing, self-determination. We have to lose ourselves and become the other in order to be colonized. So, we were the gods. We are gods to be worshipped by mortals. The Greeks worshipped us. We were gods. This continent was called the continent of the gods. How was about that? Those remnants that are still there, they are still there. That was also a legal work of Ubadim. Both house of a fitter, Uyaka, we never did move. So our burial rites were deification process. There was a process of deifying you to make you, or Osirification, or to make you like Osiris. And now, to prepare you to go into the underworld, to become the lord of the underworld, or Ganga and Halim. So we have.
Ratoutou?
Restablo?
Hey, all right, Re Malete. Hey, Horan,
Restablo. How you go Mozambique? But this is a Portuguese.
Hey, Africa,
South Africa.
Who drew us a call?
Who drew us a call?
Hey,
who did you put under the name of Mosiro?
Hey,
now the Kirikiri Arinka, the colonial education system. Everyone, our wisdom, Catone, which is English, French, Spanish, Portuguese and others. Barinka said, we are having a very serious problem in Africa South African particular. When coming into invention and discovery, Harry Kwanu Pitawa Sete, Tanta, our wisdom, Imajari Wakari Puasana to a Conte, Yemen or another continent in Africa. By dollar, who was a poor, who was a French, who was a Portuguese, who was a Germany, who was a Kalimia, who was a Kanyahori, who was a woman.
No, re e utlwetse potso ga go me re na lwana re thulaganyo e tla mo go ena la bone gongwe e tla re moletong la rona re tla leka jalo go ka seka seka yone kgang e o tlhagiseng re lebogile re malete.
Ke itumela
ene raetso maine aine ka medupi na kwa rona setse re podile ko ka for perform me molaetso molaetso tsena ka kwano ya re to add to what you are talking about, our universe is not 2022 years old but it's 13.8 billion years old, but it needs political will to change everything, and that will not need USA sanctions for being well informed. Molaetso tsena ka kwano mo thulaganyo rena ya mang re kono setse ka mogwa letsela ntseng jalo mo retsi tsholofelo le gore o itumeletse jalo puisano ya rena gompieno o tswele jalo go ka itumela jalo setlha se sa rona sa lwetse ke rata tota kgwedi ya rona ya lwetse mo setlheng se sa rona sa spring o nne le mo maitsiboa a edileng go tswa go nna Ras Pablo the last boy scout ka re good night.
If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast, Mahikeng FM 96.7 megahertz, Sikokelo, Saluaho.